Get free music on mdundo.com.
Yo, man. Silver once again. Another. Chizi na mnajua, bro.
Weja bajala. Yaba yaba dudu.
Addiction, addicted, addiction, merisho. Monken, monken, satisfaction. Beautiful girl, demand mteso. Pile pile, anapenda hiyo mchezo. Addicted, a hero, supu mrembo. Anataka sil sil ni mkendo. Black, 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 cheza na yo tempo. Kwa hii love game, sisi ndo makapo.
Addiction, addicted, addiction, merisho. Monken, monken, satisfaction. Beautiful girl, demand mteso. Yeah, yeah, anapenda hiyo mchezo. Addicted, a hero, supu mrembo. Anataka wudo gonda ni mkendo. Wedi na manyala, ebu cheza na yo tempo. Kwa hii love game, sisi ndo makapo.
I'm addicted, bro, na siyo drug things. Only na maji huyo doko can treat this. Gabi ya shalink, tuna kill the disease. And in case you don't know, the two young niggas wanapena mata. Okay, yeah, unadai maini, minadai dem tiris. Hizo agazi kijipoto na sample na matrix. Kakitana sipotezi wakati, tuna rock this tit. Nini ya kina nani, huyo doko washa zamana natoka marini. For once, amefanya ni kamini mapenzi, yeah.
Bade kendo.
Sunatani madaka makenzi, mahea tasha teka, bro. Na in case you continue to handy forgiveness kwa bedi. Chire ubani, rabba na mechi. After that,
addiction, papa. Addicted, addiction, merition. Monken, monken, satisfaction. Beautiful girl, demand mteso. Yeah, yeah, anapende yo mchezo. Addicted, a hero, supu mrembo. Anataka wudo gonda ni mkendo. Wedi nya manyala, ebu cheza na yo tempo. Kwa hii love game, sisi ndo makapol.
Addiction, addicted, addiction, merisho. Monken, monken, satisfaction. Beautiful girl, demand mteso. Pile pile, anapenda yo mchezo. Addicted, a hero, supu mrembo. Anataka sil sil ni mkendo. Black, 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 cheza na yo tempo. Kwa hii love game, sisi ndo makapol.
Yeah, yeah, a trade dong simple. Wedi nya manyala, ebu cheza na yo tempo. Swipe, skip, left, apu iko. Only fans, nitalipa kama Iko, Jaber, aseti mo intro. Koro weo soyo, bewa nyalo timo richo. I'm sorry, I'm only on a mission. But umeniteko na nikule na kijiko. I addiction, nalipia depo. Niteke, nisunde, niuze Puerto Rico. Melanin skin, bende medo na libido. Iye mondikaya wa my mosquito. I'm addicted, addiction ya inzi. Juu ya shonde ya ngombe kwa zizi. Is addiction ya bangi na konyagi. Gima nyochi mia, podo tama uke wangi.
Addiction, addicted, addiction, merisho. Monken, monken, satisfaction. Beautiful girl, demand mteso. Pile pile, anapenda hiyo mchezo. Addicted, a hero, supu mrembo. Anataka sil sil ni mkendo. Black, 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 cheza na yo tempo. Kwa hii love game, sisi ndo makapo.
Addiction, addicted, addiction, merition. Monken, monken, satisfaction. Beautiful girl, demand mteso. Yeah, yeah, anapende yo mchezo. Addicted, a hero, supu mrembo. Anataka wudo gonda ni mkendo. Wedi na manyala, ebu cheza na yo tempo. Kwa hii love game, sisi ndo makapo.
Right.
Black Angel.
Yaba yaba dudu chakwa tuwe.